makho samahle ngulega gini sesakhohlwa sifundela gini baba wethu semazulwini uyasiphathela uyasilalela yalale baba wethu semazulwini uyasiphathela uyasilalela malale Jesu imnene sengizo kasha kuyona ka 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 Jesu Imnene sengizo kasha Ka Jesu imnene sengizo kasha kuyona
Ka Jesu, imnene.